Eteku skova lo. Ngithi hey, itifiti kaMzeki siphumile. Eteku konke lempahla sikaMzeki siphumile. Ngithi konke kaMzeki siphumile. Lejuice kaMzeki siphumile. Namasuti kaMzeki saphumile. Eteku ngithi hey, enhleke ngathi gcwali ngomzeki. Nalawa bangamncanya uMzeki. Ngithi hey, ngizobona uSathane. Ngithi hey, sifikile mina noMzeki. Uskova lo. Hey, enhleke lo muntu samncanya. Lo muntu uncanywe lokishi and uyalikhulumela lokishi. Uncanywa amagenge lokishini. Wonke umuntu uyambhekele lokishini. Ngithi hey, impintshami le. Impintshami umzekezeke yimi usikhova enhleke nabogogo nabomagriza bayamncanywa lo muntu nithanda kanjani totot neyigebengu neyihleva enhleke akekho umuntu ongamncanywa nabomama bayamncanywa neyncosi zamncanywa enhleke gonke umuntu uyamncanywa umzekeze ngithi akayi ndawo enhleke kanti anikakafundi anazi ukuthi i-album lesi-4 leli anazi ukuthi akakaze wathengisa less than 3+ platinum enhleke i-record company yeyigebengu la siphilela ikasi enhleke TS for life asiyindawo nithanda kanjani ya enhleke ngintshela enye into elingayazi lo December simganda ngama All Star ngusikhova.